America.
Hello, everybody. Welcome again to your super show, The African Beat on the Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Vandy. Hot rocking sounds from across the African continent will be coming to you again today. So stay close and make sure you don't touch that dial and don't move your chair away, because I'll be coming right at you. And let's make our first stop right now, the Democratic Republic of Congo with Shalamwana in Wanyimema. And right after that, Yaya El Bangu of Guinea in Diko. And Zenze Isabel by Acacio of Angola. But first, Wanyimema by Shalamwana of the Democratic Republic of Congo.
Palace Kamba Jamizuwa Misangato.
Senza Isabel by Acacio of Angola. Before that, Diko by Yaya El Bangu of Guinea. And Wanyimema by Shalamwana of the Democratic Republic of Congo. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Van here in Washington.
This is the African Beat, where the music sounds so sweet that it makes you move your 2 feet. African Beat, it brings out the you in you, and that's so true.
Welcome back. This is the show that makes you happy. It brings happiness into your homes and smiles on your faces. 5 days a week, Monday through Friday. Kenya is going to be our next stop with Marion Shako. And the track is Mateso Yawanye Haki. And right after that, Dandao by Cabo Verde of Cape Verde. And On My Own by the great Lucky Dube, the legend of South Africa. But let's take it to the top right now with Mateso Yawanye Haki by Marion Shako of Kenya.
Mateso ya mwenye akina yo ni mengi, lakini mwana lakini bwana umu box of the home. I'm no longer gonna play hide and seek, cause I'm a grown up man today. I'm gonna do things my way, cause I'm a grown up man today. I'm gonna do things my way.
On my own, Lucky Dube, Gone But Not Forgotten from South Africa. And before that, Dandao by Cabo Verde of Cape Verde. And Mateso Yawanye Haki by Marion Shaku of Kenya.
What's up, Africa? It's Jackson Vunganyi.
And I'm Nadia Sami in Cape Town.
Can I be up front with you? That's exactly what Nadia and I plan to do every Wednesday at 17:30 UTC. Upfront looks at issues that affect you.
Since the world is moving at a faster rate, they need to have a native computer.
Interesting news.
Canadian man was sentenced for drunk driving after being pulled over in his mother's motorized wheelchair. 35-year-old man was fined and placed on probation.
And of course, music.
No clouds in my stones.
Entertainment. Celebrities, you name it, we'll talk about it.
And of course, we love to hear from you. Send us your thoughts and comments. Our email address is upfront@voanews.com.
So don't forget to check us out every Wednesday at 17:30 UTC on The Voice of America.
The African Beat with Music of Africa. From the Voice of America, we love it.
You love it, we love you, and so we want to keep hearing from you. If you have any comments about our show, contact us by email on africanbeat@voanews.com. africanbeat@voanews.com. Tell us what you think about the show. If you have a request, you can call us in the United States on 202-205-9942. And when you hear the Voice of America identification, you press 65 and leave your message.
Please play a very good record for me, Congo record, for the listening period of my wife. And myself, another one, their father. Thank you very much for the marvelous job you are doing, David Bande. You are covering Africa a lot. God bless you. Have a nice weekend. Thank you.
Yeah, my name is Sam Bibi. I'm calling from Nigeria. I want to say thank you to Bibi for really giving me a dinner with his music. I'm making my dinner go down well with his music from Monday to Friday. I will be happy if he can play me any tune for the music pleasure of J.D. Campbell, Harry Aida, your program, and Chinawawa, all of Chevron and Yalameda. Thank you, and have a wonderful day. Keep on your good work. We love you. Thank you. Bye.
Hi, this is Emmanuel Gabari. I'm a broadcaster, a musician, and a writer. You're listening to African Beat with David Vandy. I tell you, he's the main man to look out for when it comes to African music. Happy listening.
Welcome back. The African Beat continues, and this time to Sierra Leone, Big Joe in Shake You Bam Bam. And right after that, Tanzania's Johnny Walker in Mtoto Hafai, and Wezulu by Kid and the First People of Malawi. But let's Shake You Bam Bam right now by Big Joe of Sierra Leone.
African beats.
Skiza ringi, ichansi mimi kwa naitafuta suku nyingi. Kwa nila mtaye mwona nisepeza ringi, usupimie kabisa usupimie mzikiru. Misa hivi nataka nishu maisha juu. Watu kibawa na ndasawisa wanatusua. Hapu mina kumbana uli ringi wanatikua. Au misho mwanao nisema kireweke. Au kamu wafakiri hawa tutuwa kiki. Mini kikupika mzinga wanjiza sina era. Wendo mesuapisha nishu maisha kisera. Nikikusa ndinga sako unawaka. Na mwisha master demoko afu kakapaka. Maisha gani ya ntajinyonga mimi ama no mani nikwani kupa kitu gani kafasada mwairaki kwane je kwa mimi utafanya kitu mba msini sao nini kikipotea kiliko tu oka weo paka karamboga oka weo misi fakiri kabisa ni michongo yo na inyumba minta itafutia dalari kila mtu wafena chake ya nipote ya mbari kwane nini bwana
mtoto hafani mtoto hatani kesha kaje lakini bado hasikii mtoto hafani mtoto hatari kesha kaje lakini bado hasikii mtoto huyu 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 mtoto mtoto hafani mtoto hatari kesha kaje lakini bado hasikii mtoto mtoto hafani mtoto hatari kesha kaje lakini bado hasikii mtoto huyu 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 huyu
mtoto fezuri mtoto barazuri Duli katilo jasipa mwenye na mashuhuri Unetu siku zinapokwenda kili zako zina mahama Nasikitishi sana tabia yako ulevi juu ulevi Hala kumi mama yako kitabia wala hatuko hivi Pena za kuleo ya siki hivi unasipatia wapi Siku mbilo jelana nyumbani hivi luko wapi
Geto
eh Simu na unetu hata kutuma meseji Niku sema tu jamani leo mimi siji Ukiondoka wage mtu simu tani shauza
Haa nimeweka boni
Uzi wewe Kila kazi utaki, kichote kile utaki Nimekuatisha school utaki, nimekutengere nyi utaki Nimekutia madrasa utaki, kuchana misari pia utaki Watiza kutataka kukono kio na madilika Leo tupo kesho tupo utakunye kuwazirika Longe ungea tu, unakuatabata tu Hau tuwapie kama dhari, usha kuwa fiatu Wazazi ndo miungu wa pili hapa duniani Leo chupaka gongo mlangoni walae leo piti Na kuambia upiti mlangoni walae chupaka gongo leo Mwenzetu waza watoto, sita za kokoto Ah, minisha choka mimi Mwana ntia zimu
Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto huyu 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 Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto huyu 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 huyu
Ukubwa tubaishi uingi wa pirau Vitimbi mawi mtoto kamu Siwezi kubisha hau Anantibwa kiyangu Sijiwa taminte ficha apishwa yangu Kwanza tabia udokozi hivi umepata wapi Na hivu vimacho mekundu mekundu Sema umetokea wapi Utakuwa lini wewe Sio mtoto mdogo ushapita miaka 20 Jana imekuja keshika nletea mzee mwandoo Umeiba bata wake na umemchinjia kwa uchocho Hatije kumua vizuri kaje mama batuli Anasema ume Hivi una akili zuri Tinajitahidi kukupenda mtoto haupendeki Mambo yako mengine anatisha hata haelezeki Aibu tu ukija kumtembea ofisini Juzi mnikawa na wenzio kule uswahilini Ulipogundua mimi ukaingia vitini Usibishi ulikuwa na njema nilizojazia Si ndio mtindo wenu nyie kukana kwanza kuvizia Litazame kwanza Usikatae na nimesikia unavuta tumbaku Vindevu vichafu tafikiri uchafu wa sumaku Hata siku moja mwanangu huwezi kupendeza Daftari moja kiswahili katikati mwisho kingeza Hivu mtoto usemo na kiti mamu Hata nyimbo zenye ukimba unamnani hii mamu Shika shingimia inenda ukanlete kaamu Mwandike balua mwani mwako wa zamu
Kausha, kausha, kausha
Usiki wewe Kuta, kuta ya sani kutu toka
Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto huyu 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 Mtoto, mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto, mtoto hafani, mtoto hatari Kesha kaje lakini bado hasiki Mtoto huyu 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 huyu
Kwa kafai karikaga segerea Kame kakeko Kuna kapele kabutimba Kaangalia sura ngumu Kanapenda ndumu
Thank you. warira, eh warira, uyo warira, eh warira, warira, warira.
Zulu by Kid and the First People of Malawi, and before that, Ntoto Hafai by Johnny Walker of Tanzania, and Shake You Bam Bam by Big Joe Born Jonathan Bia of Sierra Leone. This is the African Beat, and I am David Vandy. I just want you to stay tuned and always tell somebody who asks you who plays the best African music on your airwaves, say African Beat on the Voice of America, straight from Washington. I'll be back. Welcome back, and now the show continues. The African Beat, Youssou N'Dou of Senegal, is coming up right now with Yono Bessie. And after that, Koti Bovida by Juka of Sao Tome and Principe. But first, Yono Bessie by Youssou N'Dou of Senegal.
You soon do have been seen.
Of this today, I want to thank you for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are listening to the African Beat on the Voice of America. Till then, I am David Vandy here in Washington, bidding you so long.